anphatha anphathwa anthintwa anthintwa ankhathazeki anphekapheki
yebo anshukunyiswa ngiphethungo Yeah.
Jesus.